Ubabeni.
Alan.
Inekuleka sinza
the leka. The biggest boss, yo.
Chikubabeni.
Ela,
Inekuleka sinza
Rough
leka.
Kid, the money king. Let go.
Pakuyamba nezeli neka. Kwezeli peo ni tendiza. Wazanga vezeli useka. Makedo yezeli umeka. Weza kuti sinza buloa. Nakala soche kondakta. Kulipe kwe niza yenda. Niza jama.
Manje ya patishai. Kumbula no sevenza. Ndalama zofini na. Boyi na tizi nzuna. Manje ya patishai. Kumbula no sevenza. Ndalama zofini na. Boyi na tizi nzuna.
Iwe zilete. Kwa Facebook utizi posite. Wenze luti motivete. Wakali joti mukweteke. Iwe zilete. Facebook utizi posite. Wenze luti motivete. Wakali joti mukweteke.
You are shake your body, oh. Move your body, oh. Shake your body. Shake your body. You are shake your body, oh. Move your body, oh. Shake your body. Shake your body. You are shake your body, oh.
Chibaba beba majelasi.
Shake your body.
Chibaba beba majelasi.
You a shake your body, oh.
Chibaba beba majelasi.